Oh yeah. Yeah. Pima Wenge. Bon Bronx, baby. Tifa Flow. No Future. Bantu Records. Yeah. Ni miaka mingi tangu tuanze kuwa wapenzi. Changamoto kibao na wazushi pia ni wengi.
Wadosi walisha nifata na marenji
mabenzi,
na wote nikawona tu washenzi.
Hawajui tunaish kwenye hip hop love.
Bon Bronx na wala siyo tip tap bab.
Yeah, we play so good,
we in a good mood.
Kiwalani migo migo, we link up the hoods.
Unanikosha penzi la kutamla kutosha. Sijui nitafanya nini, I say nikikukosa.
No way, mimi ni wako sita kutosa.
Ukiondoka
haitatokea, acha kuogopa. Nitakuonesha thug love kama Tupac.
Tafanya mine jone queen when I do that. Hey baby, lone kuna vibe ya club.
Haina noma baby boo, let me get in it right.
Doing it well. Doing it well.
Yeah, natoka migo migo, mi natoka Bon Bronx.
Doing it well.
Migo, yeah. Minatoka Bon Bronx. Bado nasaka pay, kikosa leo basi another day.
Kisha tuende picnic Manza Bay.
Mtoto mesha nikamata kisia.
Paka michepuko yako wanafiata mkia.
Yeah, na wanajua you're my number one shory. Staki groupies, you're my one and only.
Nitakikisha kuwa treat you good. And every night, boy you don't miss your food.
Unanifanya kutwa na jidai, na nafurai. Sivuti kush ila na jona kaniko high.
That's right, misipo kwako kima slide. Nioe bas baby, usije kunilaghai.
I can't, when in future see a one night stand.
So sitojutia all the time I spend.
Our couple is one of the best. So kuwa nawe tu, I'm feeling blessed. Worry out.
Doing it well.
Toka migo migo, mina toka Bon Bronx.
Doing it well.
Yeah, na toka migo migo, mina toka Bon Bronx.